Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Say my life is a dream. Tukona ganji tuliota. Na success is a thing. Baden tulisota. Kwa shingo ni mabling. Na kwenye mkono ni mamota. Tukikutana kwa malobby. I say tunagoda. Tuko cruising na ni. Cruising na ni.
For real, man, you already know, man.
Cruising na ni. Tuko cruising na ni.
Man, for real. Nendesha crown toka 110. Nili double maganji za manager. Madem hawanyoni kaonger. Wakanyona wanadime yani ler. Kiona pesa unajikompose. Wanajua nimefika jumarashi ni ya Tom Ford. Still gangsta wrong rende na iko on toes. Nikoma vitu flani white toka uko store. Kwa maji mini G, kwa beach mini daddy. Dem yangu kienyeji nilimkuza body. Na hii dream isi wake up. Na lipa msupa njasi white wa makeup. Adi mokoro wa gastabon. Ati apandi nduthi ati yeni mama skazo. Tuko cruising na mkuze. Mrenga piamu. Na ya zamani bado siuzi.
So my life is a dream. Tuko na ganji tuliota. Na success is a thing. Baden tulisota. Kwa shingo ni mabling. Na kwenye mkono ni mamota. Tukikutana kwa malobby. I say tunagoda. Tuko cruising na ni. Cruising na ni. Tuko cruising na ni. Cruising na ni. Tuko cruising na ni.
Gang
cruising na ni. Tuko cruising na ni. Cruising na ni.
Sasa tunakula ni mi na my amigos. Na karinya mus casa midos. Wacha wasemeni na maringo. Uliza jeli nilishi maringo. Shine kama meno za wizo. Tano nane ukileta zako zile za hizo. Skyo mane na watoto wangu siyo wasipo. Nitao nane. Elbo iko inje ya window na maubane. Sai story zetu kwa my USB. Man my G's ni my USD. Kana nigibanda usiku ni kem piski. Na usika mtayetu I say ni kuriski. Butla ni mwhite kama njumu zangu. Wakiuliza siri gani mina mungu wangu. Cruising kwa machine tuko sini gani. Oh, by the way, fuck siri kali.
So my life is a dream. Tuko na ganji tuliota. Na success is a thing. Baden tulisota. Kwa shingo ni mabling. Na kwenye mkono ni mamota. Tukikutana kwa malobby. I say tunagoda. Tuko cruising na ni. Cruising na ni, tuko cruising na ni. Cruising na ni, tuko cruising na ni. Cruising na ni, tuko cruising na ni. Cruising na ni.
Big shout out to Vince.